mke wangu maibu. Mwizako zile ufu mashaka zilifanya ni kutesi wangu baby boo. I'm sorry be happy, I'm sorry my love, I'm sorry be humble, I'm sorry my love. Baby, sweetie, zako niliteswa teswa na sikutamani kabisa kubembelezwa. Basi ziba sikio
usisikie chochote,
wana kutega wenzio
wana chotupo sokote.
Tanunu wapanga shoka na jembe na kibanda chetu baby kesho tujenge. Tanunu wa shuka koti kitenge, nivipeleki kwa wazazi kwenwa nipoke.
Baby, sweetie, aeri, ndalo duto. Aeri, ndalo duto.
Ringa, mpenzi deka. Ringa, mpenzi deka.
Deka, 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 deka. Salimia sana wazee wazito tunaserebuka taratibu sere,
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 tunaserebuka taratibu sere.